I'm gonna show you how much I love you, mama. I'm on my way. Narudi nyumbani kwangu, ema pema. Ila kinachoniumiza nikupe siri yangu, kinachonidhurumuda kwa majukumu yangu, kinachoniumiza akili yangu kutwa nafikiria, nifanye nini kwako nikuridhishe. Nimekolea mimi kwako, nimekolea, nimekolea mimi kwako kama boya. Nimekolea mimi kwako, nimekolea, nimenogewa mimi kwako. Penzi letu limetokota,
tokota.
Limepikwa, limetoko,
tokota.
Tumeiviana, tumetokota,
tokota.
Twapendana si kitoto, eh,
tokota.
Nikuipa we again, again, again. Umenikamata. Kabila singa singa miksa muhaya, wakijaluo nikakolea. Mtu muzima bila haya, kwa yangu nikajitolea. Msishangae, msishangae, mie kuwanae amekuivae. So msishangae, msishangae, kuwanae apikoka kuivae.
I'm on my way.